kumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru. Ikaze nanone mu makuru yacu duhereye ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, aho abatuye ako gace bavuga ko abasirikare b'Abarundi bamaze iminsi bambutse uruzi Rusizi bakajya gushinga ibirindiro ku misozi miremire irebana n'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo, aho nyine mu burengerazuba bwa Kongo. Gusa umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi arahakana ayo makuru, akavuga ko abayavuga gutyo bashaka gusarika isura y'ingabo z'u Burundi. Eloge Welika neza nibyo atubwira.
Namwe mwatuye muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi, babwijwe rya Amerika ko yiboneye abasirikare b'Abarundi baje gukara uruzi Rusizi rugaba Burundi na Kongo kuva ku itariki ya gatatu kuno kwezi. Aya makuru yaje kandi kwemezwa na bamwe mu bakuye imitumba muri grupe Masange muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Ubumanuko. Eka n'amashyirahamwe yigenga amenyesha ko zimwe mu ngabo z'Abarundi zaje butse Rusizi zerekeza mu misozi ihanamiye umujyi wa Uvira muri zindwi zibiri zishize. Bernard Dogotondo, umuyobozi w'amashyirahamwe yigenga mukia cha Rusizi, yabwije ujya Amerika mu kiganiro yari haye kwa abasirikare mu kurondera inzira banatanye mu mitwe gato n'urwaruka rucungera umutekano rwari ku marondo mu ijoro.
Kulingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na majimaji Mbulu Kamale ambaye amewaongoza tena
wakati njiye abasoda wa Burundi bafitanye amasezerano na majimaji Mbulu Kamale yarabayoboye bacha sange kandi bari mu misozi hanamiye umujyi wa Uvira baciye sange maze baraduga hejuru cyane. Ubu bamwe baboneka kukiryama mu gihe abandi bari mu duce dutandukanye. Jewe nk'umwe mu barongoza amashyirahamwe yigenga mu kiyaca Rusizi ndabyemeza mfatiye kuvyo niboneye n'ivyo numvise, kuko abanyuma bashitse ari sambiri z'ijoro bakaba banatanye mu mitwe n'urwaruka rucungera umutekano w'igisagara, ariko urwaruka rwisanze rutari buhangane n'abasirikare b'Abarundi bari binjiye. Uko n'ukuri abasoda b'u Burundi barahari uyu munsi mu misozi ya Kongo.
Jeshi la Burundi ambalo lilikuwa limeingia, hiyo ni ukweli. Jeshi la Burundi kwa leo linapatikana katika milima ya Kongo.
Ni kwa yemera iruja Amerika uko kuri bwana Tonda hagarari ya mashira hamwe yigenga mukia cha Rusizi zavuga mvugi zuki sisi kare cho Burundi wachita ikinyoma cheruye. Colonel Floribert yereke ku munsi wa kane yasohoye itangazo rigufi ritanze umunota umwe n'amasegonda atanu mu rurimi rw'Ikirundi hamwe n'umunota umwe mu Gifaransa, maze avuga ko batanga aya makuru bashaka guharabika ishusho y'ingabo z'u Burundi. Colonel Biyereke yavuga igisirikare cyo Burundi FDN.
Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi. Kuri ayo makuru y'ububeshi, urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi ruramenyesheje Abarundi n'amakungu ko ayo makuru yavuzwe ku gisirikare cy'u Burundi ari ikinyoma cyambaye ubusa. Urwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi ntigwigera na rimwe rurenga imbibe z'igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Urwo rwego rurangura imirimo rujejwe rwisunze amategeko y'igihugu.
Ariko umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yirinze kwakira ibibazo by'abanyamakuru yari yatumiye abwira ejeje gusoma itangazo kwa takindi kintu cy'ukurenza ko kihari. Bernard Kadogotondo watwara sosiyete sivile mu kiyaca Rusizi we mugabo yemanga ko abasirikare b'Abarundi bamaze no gushinga ibirindiro, akibaza ko FARDC igisirikare cya Kongo kibarerekera.
Kongo sisi navyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Burundi. Twumvira ko ari amasezerano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo, kuko iyo binjiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona. Nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cy'u Burundi kiri muri Kongo. Ariko uvuye ku ibarabara nimero ya gatanu rya Kongo riva Bukavu kugera Uvira ujanye rino barabara aho rica hose ukerekeza mu misozi, usanga hari udavagirwa Abarundi n'Abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace. Igisirikare cy'igihugu kigabi barabara gusa, ariko mu mihana y'amagrupe ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mitumba n'uduce twiziziwe n'abagizi ba nabi nka mayimayi na FNL. Hamwe rero n'abasirikare b'Abarundi kuko nabo barahashize ibirindiro byabo. N'ukuri Uburundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva binjira byaranatangaje abanyagihugu cyane, ariko abantu bwaramaze gufuka umunwa. N'ukuri nta kinyoma kirimo na gato. Ni kwashimangira intara ya Kivu manuko imaze imyaka irenga 20 ivugwamwo imirwi y'abagwanyi y'abakongomani n'iy'abanyamahanga irimo iyobowe n'abarundi nka FNL na Rwatsabara eloje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Loge Willy Kaneza. Tujye mu Rwanda, Paul Rusesa bagenda ukurikiranwa ibyaha birimo iby'iterabwoba. Kuwa gatanu yatangaje ko atazongera kugaruka mu rubanza rwe, havuga ko atizeye ko azahabwa ubutabera. Nabashije impuguke mu by'amategeko Professor Charles Kambanda icyo igikorwa Rusesa bagenda yakoze kivuze mu bijyanye n'amategeko n'ingaruka gishobora kugira ku rubanza rwe.
Ntabwo ari ibintu bisanzwe ubundi, ariko ni ibintu bikorwa cyane mu gihe oregwa abonye ko urukiko rubugamye ko nta mpamvu yo gukomeza kuba mu rukiko cyangwa gukomeza kuba mu rukiko bimba bimeze nk'aho ari guha umugisha amafuti akora mu rukiko, niyo umuntu ashobora kubivana mu n'uburenganzira bwe.
Ni ukuvuga rero ko umwanzuro urukiko rwafata uwo ari wo wose yaba wemeye se cyangwa yaba avuga ati ni mukora uko mu byumva biciye bya gaciye?
Oya, uburenganzira bwo guceceka bugenwa n'itegeko. Umuntu afite uburenganzira bwo guceceka iyo aregwa ibyaha byaha, kandi igihugu cyangwa leta ntabishobora kumuhata kujya imbere y'urukiko. Ariko nanone ntawo bivuze ntacyo bihindura, leta yo egombye komeze nebishaka irakomeza no kubanza. Ariko nanone bagombye gutanga ubundi mu mategeko mpana byaha, ni leta egombye gutanga ibimenyetso kandi igatanga ibimenyetso simusiga. Yo enaniwe gutanga ibimenyetso simusiga, yo habaye ikintu kitumvikana cyo gukemanga mu bintu leta iregwa umuntu, umuntu agombye kurekurwa. Icyo rero kuva mu ruki mu rubanza ntawo bivuze ngo mu bugabanyije uburemere bw'ikibazo leta ifite mu kugaragaza ko wakoze icyaha na kandi bakagaragaza imishyitsi musiga. Kuba yavuye mu rukiko ntawo bimwambura uburenganzira bwe bwo kujurira icyemezo, baramusaba urukiko maze rurabuse rufasa icyemezo, rusabagira n'ubwo atagiye kuruburana aba yaruvuyemo ashobora kurujurira. Yewe ashobora no gusaba ko urubanza rwaseswa, so ntacyo bihindura, leta irakomeza kugira area burden yo kugaragaza ko umuntu yakoze icyaha kandi bagatanga ibimenyetso simusiga.
Warubaye nk'ubivugaho, none buriya ko yavuyemo biragenda bite? Barabireka cyangwa barakomeza gutanga ibyo bimenyetso nyine?
Bo barakomeza niba babishaka barakomeza, ariko nanone urabona ko mu rubanza nka ruriya rukomeye rukurikirwa na mpanga, iyo umuntu aruvuyemo kandi atanga impamvu zifatika kandi zarize n'abanyamana n'ibihugu byavugaga ku rubanza rutangira, ati umuntu agombye kubona fair trial, n'ikintu gikomeye cyane kizateza ikibazo leta y'u Rwanda nangira ngo n'aba partners babo bakorana bashobora kuzakemanga imikorere ya nini. N'ikindi kintu kuba urukiko rwemeje ngo ntawe yatsimutswe ngo uriya mugabo yamuzanye ku giti cye, ubundi ikintu cyose umuntu prive akoranye na leta gihinduka igikorwa cya leta. Hari concept ya state act, umuntu utumiye na leta aba akoze nyine akoreye mu zina rya leta eba leta. So kuba avuga ati ibintu byose mbabwira ntabwo mushaka kubyumva mwamunkubirana, bityo rero nta butabera neteze kubona muri uru rubanza. Urabyumva ko ari ibintu bikomeye kandi abanyamahanga niyo bashaka kureba.
None biriya yakoze biraza kugira ingaruka ki ku butabera bw'u Rwanda cyangwa se ku isura y'u Rwanda muri rusange mu bijyanye n'amategeko?
Ya mu bijyanye n'amategeko urabyumva ko tuvuge judicial muri rusange, abapartner bafasha ubutabera mu Rwanda bashobora kuzabishinguka mbamwe, bakavuga ati amafaranga tutanga mu kwigisha, mu kugura, mu gufasha ubutabera, niba tufasha ubutabera bumeze gutyo tukaba tumaze imyaka ingahe tubikora, urabyumva ko bashobora kuzabivamo. Nanone bifite ingaruka ku bantu biga amategeko mu Rwanda, birya burya yo abanyeshuri bari mu mashuri y'amategeko mu gihugu baba bakurikira imanza neza zose cyane cyane imaze zikomeye nka kuriya bavuga bati nange nenzarangiza nzabanga umujyaji runaka nzabanga umwavoka runaka yo urubanza rufashwe kuriya urabyumva ko oba oteye obuze abanyeshuri morale ikindi n'abantu biga amategeko mu Rwanda bishobora kuzabagira ingaruka muri wo kubona akazi mu bihugu bitwanye no Rwanda
mukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubutugeze mu mwanya wa hariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
nongeye kubaha ikaze kandi nanabasuhuza mwe mwashyize urushinge rwa radio zanyu ku 104.3 FM ijwi rya Amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukashyigirwa n'umuryango ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na Nigena Roger n'Izere Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma njye mugiye kubana mbageze iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza abahanga mu by'imibanire bemeza ko nta rugo rwubakwa nk'urundi ndetse nta n'utagira ibibazo ahubwo bagashimangira ko uburyo bwo kubikemura ari ryo hurizo riba yitegereje benshi kuko mu miryango itandukanye usanga ababana hari amakosa bashobora gufata nk'ayoroheje bakanatekereza ko ntacyo atwaye ariko ugasanga ingaruka zayo ziremereye cyane wowe uduteze amatwi wakwibaza ute se uyu munsi tujye kuganira kuki Shuti bakunze ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku shuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu wowe uduteze amatwi uze kudusangira igitekerezo cyawe kuri ingingo nk'uko urushinge rwa radio yawe ku 104.3 FM ijwi rya Amerika
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe
buri muntu wese akeneye inshuti nziza mu buzima by'umwihariko abahungu n'abakobwa iyo bakura bakeneye inshuti mu buzima bwabo gusa umuntu wese burya ntaba inshuti nziza kandi ntibyoroshye mu buzima bwa buri munsi kumenya niba burya inshuti ufite ari nziza cyangwa atari nziza ubushuti si ikintu cyiza ngo gihite kirangira ariko ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu ni kimwe mu bintu bitavugwaho kimwe na benshi dore ko usanga hari bamwe bavuga ko hariho hava ingeso mbi zirimo no gutuma abashakanye bacana inyuma muri iki kiganiro rero twifuje kumenya icyo abaturage batandukanye bavuga kuri iyi ngingo mugenzi wacu Rugamba Jonathan yaganiriye n'abantu batuye mu karere ka Nyarugenge maze abenshi bavuga ko ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu nta kibazo byagakwiye guteza mu gihe ubwo bushuti butagamije gukurura ingeso mbi reka tubumve turagaruka mu kanya
ubushuti bw'abantu bashakanye n'abakiri ingaragu akenshi nyine ubusanga uko mwari mu kibanya kiri ingaragu bisa nk'ibigabanutse kuko urumva abateye indi ntambwe agiye mu kindi cyiciro ariko ntibivuze ko mudashobora kugirana ubushuti ni ukuvuga ngo ntekereza ko byagira ingaruka mu gihe wowe ubwawe washatse hari limite utiha nk'umuntu washatse kuko buryo umuntu yashatse hari ibintu bimwe na bimwe ageraho akaba agabanya kugira ngo nyine yubake umubano we neza n'uwo bashakanye
kuba ngo umukobwa atwara inshuti agakora ubukwe wamba biragoye kuba nanone bwa ubushuti bwanjye nawe gukomezanya kereka ubushuti bwakomezaho nuko twaba twarigeze kumenyana gusa tukabana mu buzima busanzwe nyine wenda mubaza uko urugo ruba rwifashe nange wenda ngira ngo ampe ibitekerezo by'uko yasanze urugo ruba rumeze kugira ngo nange bizamfashe
cyane kereza ku bushuti bw'abantu bashakanye n'abakiri ingaragu nta kintu gihamba nibwo ushatse ukaba ufite inshuti n'undi z'abasore nta kuntu mwarekera aho kuba inshuti ngo nukubera yuko washatse ariko biterwa n'ukuntu ubundi ubushuti bwanyu n'ahantu bwari bushingiye n'ubundi nimba n'ubundi atari ibintu by'imico mibi bimuhoramo cyangwa ikintu ndumva nta hantu byabangamira umubano w'abashakanye nk'umuntu mukuru urumva aramutse asanze hari ikibazo kirimo yabireka ariko rwose njye mbona nta kibazo kibirimo rwose nk'umuntu aba akeneye inshuti arega mu byiciro byose
mu ijambo rimwe nyine ibiganiro biragabanuka nyine haba hagomba kuba limite kugira ngo wirinde ibintu bimwe na bimwe hari abakobwa babiri savayi kubera baje umukobwa n'umuhungu ubushuti bukomeza kubaho ariko kagera bugarukira bashaka kuvamo ikindi kintu kitari cyiza
biterwa no ubushuti bufitanye n'umuntu ariko ndaguha urugero nk'abashuti muba mwarateretanye umuntu mwarahuye bitewe no guteretana muhurira mu buzima bwa gisore kwishimisha mu bundi buryo byanze bikunze iyo ushatse bisaba ko ugira ubundi buryo uba kontrola kabirinda cyangwa se ukagabanya ubwo bushuti nk'uko bishobora kugusenyera ukamenya ngo runaka duhujwe n'iki ngiki byanze bikunze ni intuma cye expose imbere y'umugore wanjye byadutandukanye cyangwa se yansenyera cyangwa bikaba byatuma nca inyuma utwashakanye ariko iyo umuntu ari inshuti yawe iyo ushatse ntawe bivuze ko inshuti zihindura
ni ibintu bisanzwe nyine bisanzwe bibaho ariko usibyo ko abantu nyine bayifata ukundi kuntu ariko ngiye ntekereza ko ari ibintu bisanzwe
icyo mbitekerezaho umuntu washatse n'utarashaka twigira kubashatse kuko ntago tuzi uko twebwe twabibyiyoboramo
barakoze aba bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo inshuti bakunze ibikiganiro ejo mwiyumve ko kuri bamwe ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu bwose atari ubushuti buganisha mu ngeso mbi muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bumaze kumugeraho kuri insanganyamatsiko turi kuganiraho uyu munsi Christella umwanya ni uwawe bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko ya none iri kugaruka ku bushuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu aha turi kwibaza icyo mutekereza kuri ubu bushuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu ibi bitekerezo turi kubyakira binyuze kuri nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0 7 4 8 14 14 11 reka duhere ku butumwa bwa Kizimana Ezekiel wereye mu karere ka Nyamasheke aho yagize ati ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu ntabwo bwa kwizerwa niba nta kindi cyaba kibwihisha inyuma atubwo ubushuti bwa kwitonderwa mu rwego rwo kwirinda amakimbirane ntaho mvukiye Augustin uherereye Nyacyonga ati ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu burashoboka mu gihe binyuze mu mucyo ati amakimbirane abo mu gihe umwe mu bashakanye agize iyo nshuti akayihisha mugenzi we ati burya biba byiza iyo inshuti ibaye iy'umuryango nawe uzambaza Imana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge ati iyo ngingo ni nziza cyane nawe dusaba Imana Marie Devot uherereye mu karere ka Kicukiro ati ubushuti ni ngombwa hagati y'abashakanye n'ingaragu ati kuko bagomba gusabana nk'ababana mu buzima bwa buri munsi gusa ubwo bushuti bugomba kugira aho bugarukira dukomeza Gasasira Théogène uri Kanombe ati nta kibazo cy'ubushuti ahubwo byaterwa n'intego y'ubwo bushuti Chantal Mushimiyimana uherereye mu karere ka Nyamagabe ati ubushuti ni bwiza atariko nk'ingaragu waba inshuti n'umuryango wose ati cyane cyane ugasabana n'uwo muhuje igitsina mu buryo bwo kwirinda ubushurashuzi nawe Nyandwi Emmanuel urindera ati kuba inshuti n'ingaragu nta kibazo kirimo ati gusa iyo bakururanye bivamo gucana inyuma reka nsurize ku butumwa bw'Iradukunda Maurice wiririmbye mu karere ka Musanze aho yagize ati nta kibazo cyo kuba wubatse ukagirana ubushuti n'ingaragu abo wasize mu bugaragu ntabwo wabicaho atahubwo icyakorwa nuko nk'abashakanye bagomba kugenzura neza niba ubwo bushuti ntawe bubangamiye hagati yabo bakunze ibikiganiro mudukurikiye ibi nibyo bitekerezo tumaze kwakira kuri ingingo ariko namwe mudukurikiye mukomeze mu bidusangize tuzabiheraho ubutaha mugenzi wanjye yasubirana ijambo nawe uduteze amatwi udusangize igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi tubwire ese utekereza iki ku bushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu iyo abasore n'inkumi batarashakana hari imiryango baba bafata nk'icyitegererezo bakumva ko bakwiriye kuzuba ku rugo rumeze nk'urwabo ariko rimwe na rimwe bagatungurwa no gusanga abo bifuza kureberaho nabo bafite ya makosa ameze nk'aho ari rusange mu ngo nyinshi imwe mu miryango yo mu karere ka Gicumbi ntivuga rumwe ku bushuti ushobora kuvuka hagati y'abashakanye n'ingaragu bamwe bagashimangira ko biba intandaro y'amakimbirane kuko rimwe na rimwe ubu bushuti buba buhatse ikibi abandi baremeza ko ubushuti bushobora kuba ipfundo ry'imibanire myiza iganisha ku iterambere mugenzi wacu Ishimwe Honore yaganiriye nini mu miryango bamusangiza ubuhamya bwabo mu kiganiro ejo
kuba abashakanye bagira ubushuti n'ingaragu ngo birashoboka kandi bikagirira umumaro impande zombi aba ni nta gahinda Modeste n'umugore we Muragisha Imana Konsuri batuye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru barasobanura ko bakunze kugira inshuti z'ingaragu kandi nta kibazo ziteye
hari inshuti ifite ibyigamije hari n'inshuti igomba gutanga intekerezo zubaka umuryango urugero hari inshuti igomba kuba ikwihishemo kuziko ari inshuti ariko yenda ikabigamije kuba ya hari ibyigamije ku rugo rwanyu cyangwa ku mugore w'uwo muryango nta nshuti dufite iteza ikibazo mu muryango ntiyubaka umuryango ni umujyanama n'uwo watuma agatumika ni inshuti yakunganira mu buryo wagize ikibazo akora wa mutumano cyangwa se bizi ukabona ntacyo wamwishishaho
n'umusore n'umukobwa
no musore n'isumana wa urayi ari gukoroka mu akagukamugira ikibazo wagize yakoreje n'amafaranga nubake mu kibazo wagize vuze ati kirenfite ubutaka sinshobora kuba kuhinga bwose ko bati ngo hayi amataza 5 y'umurimba guhinda ubuhinge niba wifitiye ifumbire ugaburiza abana bazamuka uwo muntu abafite igitekerezo cyiza
ubu ishuti dufite zingaragu turicara iyo baje kudusura tukajya inama tukababwira yuko ari mu Rwanda rw'ejo ko bagomba kugira imyitwarire myiza mu bantu babaruta ababyeyi n'inshuti nkatwe ubwo rero iyo wicanye na n'inshuti nk'izo ngizo ukababwira ibyo bibazo ukumva babyumvise kumva nawe wishimye
wa musanzu ku muryango w'inshuti ye
abafite ibitekerezo bizima ukabona ari abana bumva nta kibazo ntatika
ku rundi ruhande ariko hari ababona ubushuti nk'ubu nk'imvano y'amakimbirane hagati y'abashakanye ndetse ngo bifatwa nk'ubushoreke ku mpande zombi uyu ni umuryango wa Bizimana Bernard na Sugira Francine
kugira inshuti y'ingaragu y'umukobwa nge ndi umugabo nubatse urugo biteza amakimbirane mu muryango ingaruka zigira ni uko usanga urugo rurasenyuka ntawe ntibashije guhaha umwana ntabakibashije kwiga n'ubuhinzi urugo ntabwo bugenda kuko butagitanga n'umuhinzi mu rugo urugo rugasenyuka gutyo rero
aza byateza amakimbirane yategeza kuba ndo umudamu nzi ko mfite urugo nkajya gushudika n'umusore runaka kose yewe yase inshuti y'ingaragu yakugira akamaro ni iyi plus ayo makimbirane yo muri gereza n'imirwano ya buri munsi mu ngo zacu nta inshuti urugo rwawe ntacyo yakumarira
hari ababibona nk'intandaro y'ubushurashuzi bityo bigakurura amakimbirane mu muryango aturuka kuri ubwo bushuti bukorwa hagati y'abashakanye n'ingaragu numvise ko n'abashatse nabo bagira inshuti zikiri ingaragu kandi ubushuti bukaba ubw'umumaro nge ndishimye Honore mu karere ka Gicumbi kubw'ikiganiro ejo
arakoze ishimwe Honore ndetse n'abayaganiriye nabo badusangije ibitekerezo byabo nawe uduteze amatwi udusangize igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi tubwire ese utekereza iki ku bushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri 0728 0282 32 cyangwa se kuri 0778 0584 11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe Arcade Twunga Ubumwe ni umukozi wa Arkidiyosezi ya Kigali ushinzwe ikenurabushyo cyangwa se pastorali akaba no muri komite y'umuryango agira inama bashakanye yo gukomeza kubagarura urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonyi mu gihe ubonye ibyabangamira urwo rukundo ubishyire ku ruhande yongeraho ko izi inshuti zikiri ingaragu bagakwiye kuzibera urugero kugira ngo bazatere ikirenge mu cyawe ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nishimwe Ariette
nitwa Arcade Twunga Ubumwe nkora mu biro bya Arkidiyosezi ya Kigali bihuza ibikorwa by'ikenurabushyo abandi no muri komisiyo y'umuryango muri Arkidiyosezi
uyu munsi tugiye kuganira ku bushuti hagati y'abashakanye ndetse n'abakiri ingaragu uratangira utubwira ese ubundi umuntu washatse yagakwiye kwitwara gute
ushatse ubuhanya isezerano n'umushingiramo isezerano ukorera imbere y'ubutegetsi ubutegetsi bwite bwa leta ubutegetsi bw'idini ukabutegetswe gukomera kuri iryo sezerano ntuhemuke ugakurikiza amahame n'amabwiriza agenga iryo sezerano isezerano ukora ubusezerano kugirana ubumwe buhamye bushingiye ku rukundo ubwo bumwe bukubakira umuryango urabubungabunga urwo rukundo ruba urukundo rw'abashakanye rugira ibiruranga birutandukanya n'izindi nkundo rubagarirwa narwo ruvomererwa rwuhirwa rurindwa ibyonyi nuko mwiyemeza no guharanira amajyambere iterambere ry'urugo rwanyu iterambere ry'igihugu cyanyu izo nshingano rero iyo mwashatse mwigomwa ibindi mukabiharanira
ese umuntu iyo ashatse ni ngombwa ko areka inshuti yari afite mbere kugira ngo umuryango we cyangwa se urushako rwe rugende neza
uyu wakunze kuzinukwa ibiri bubangamire rwa rukundo nasobanuye haruguru uwashatse rero ahamagarirwa gukunda uwo bashakanye kandi urwo rukundo rukaba ruzirana no guharikwa rukaba rurangwa no kuzinukwa icyaruhungabanya cyose byomye ukabigendera kure kubera ko rero mamushakanye mutaziranye neza no gukekana bibaho ugomba kumurinda iyo mpamvu zatuma agukeka ndetse uzibera urugero uzereke ko intambwe wateye nabo bazayitera
ni ihe nama wagira abashakanye kugira ngo urugo rwabo rukomeze rukomere ndetse banagumane n'inshuti zabo kandi babane neza
cyagiye murimo kumenyana kumenyana bivuga umenye n'inshuti zanjye menye n'inshuti zawe inziza inshuti nziza uwawe abo wanjye n'uwanjye akaba uwawe bahitamo inshuti z'umuryango baba bagutezeho ko bashinga ikirenge mu cyawe babera urugero rwiza baza kukugisha inama urabahanura nabo kandi bakubera amaboko
arakoze Arcade Twungubumwe mwiyumviye ko agira inama abashakanye yo gukomeza kubagarura urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonnyi mu gihe ubonye ibyabangamira urwo rukundo ukabishyira ku ruhande reka noneho twinjiye muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku kuboneza urubyaro ku bagabo ni ibitekerezo tugezwaho na Christel Uwicyeza bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje rero muri aka kanya nk'uko mumaze kubimenyera tugiye kubagezaho ubutumwa mu mwara tugejejeho mu biganiro biba byaratambutse bibutsa ko tugiye kwibanda ku bitekerezo mwatugejejeho ku bijyanye no kuboneza urubyaro ku bagabo bakoresheje uburyo bwa burundu twihuse iri niyo nkuru yagize ati uburyo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ni byiza cyane ati bizatuma bashakanye babyaraho bashoboye kurira uyu niyo twibwiye afite nimero iherwa 9 2 9 yagize ati abagabo ntibakwiriye kugira impungenge kuko nanjye ndi umwe mu baboneje urubyaro kandi mfite ubuzima bwiza dukomeza byiringiro utaratubwiye aho aherereye ati njye sinshobora kuboneza urubyaro ati umugore niwe ugomba kuruboneza naho Uwiringiye Imana Pascal uri mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora yagize ati kuboneza urubyaro ku bagabo nta kibazo kirimo mu gihe mwabiganiriye n'uwo mwashakanye mukabyemeranyaho uyu nawe niyo twibwiye afite nimero iherwa 9 5 2 yagize ati abagabo bakuze badagikeneye kubyara babikora kuko byarushaho kuba byiza namwe mudukurikiye nabibutsa ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mwajya mutwibwira mukatubwira naho muherereye dukomereze kuri Damascene uherereye Kabuga aho yagize ati gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo yafasha imiryango gutera imbere naho Thomas uri ku Kamonyi ati ntabwo gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo mu buryo bwa burundu byakwizerwa Iradukunda Maurice we ati kuboneza urubyaro ku bagabo bifungisha burundu si ngombwa atari n'ubundi buryo butandukanye bashobora gukoresha atariko nk'ababyeyi bagakuriye kubyara abana bashoboye kurira bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ibitekerezo mwadusangije tubihiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu urakoze cyane Christel nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo ibitekerezo byanyu akaba ari nabyo bitugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none cyagarutse ku nshuti hagati y'abashakanye n'ingaragu twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bavuga ko ubushuti bushoboka ndetse ko budateza amakimbirane hagati y'abashakanye
biterwa n'ukuntu ubundi ubushuti bwanyu n'ahantu bwari bushingiye n'ubundi nimba n'ubundi atari ibintu by'imico mibi imuhoramo cyangwa iki ntawe ndumva nta n'ahantu byabangamira umubano w'abashakanye
twumvise kandi abandi nabo bavuga ko ubushuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu ahanini ari ubushuti busenye ngo
urugero hari inshuti igomba kuba ikwihishemo kuzi ko ari inshuti ariko yenda ikaba igamije kuba ya hari ibyo igamije ku rugo rwanyu cyangwa ku mugore w'uwo muryango
twumvise kandi Arcade Twungubumwe agira inama abashakanye yo gukomeza kubagarira urukundo rwabo ndetse bakabirinda ibyonnyi mu gihe babonye ibyabangamira urwo rukundo bakabishyira ku ruhande
ese umuntu iyo ashatse ni ngombwa ko areka inshuti yari afite mbere kugira ngo umuryango we cyangwa se urushako rwe rugende neza
iyo wakunze kuzinukwa ibiri bubangamire rwa rukundo nasobanuye haruguru washatse rero ahanagarirwa gukunda uwo bashakanye kandi urwo rukundo rukaba ruzirana no guharikwa rukaba rurangwa no kuzinukwa icyaruhungabanya cyose ibyomye ukabigendera kure kubera ko rero mwamushakanye mutaziranye neza no gukekana bibaho ugomba kumurinda iyo mpamvu zatuma agukeka
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 0728 282 3832 cyangwa kuri 0778 582 14 11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Nshuti mukomeje kudutega amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho muri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro n'Ifatu Alima.